trendybeats.com.
Napenda zile vitu nani pay.
Yo, ladies.
Yele, yele pay.
Yo, welcome
to Trendy Boys.
Okay, I got people on my stories who call me Joker. Na watu wa mtaa wananiita Soul Child.
Soul Generation.
Na pia kwenye muziki wananiita Mamba. Kuna fununu eti pia mimi naitwa Sniper. Okay, uliza manzi yako, we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you ready know. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you ready know. Majina yako mengi na si eti na force, hey. The name's Okello Max but you can call me boss, hey. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, hey. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, yeah. No. Mashore wote hapa najua wamenikufa. Nashindwa kuchagua juu wote ni wa super. And all my guys are full as the man as you tessa. We live life so easy, see ya tuna pressure. Oh, so we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know. Majina yako mengi na si eti na force, eh. The name's Okello Max but you can call me boss, eh. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss. Wanani itarasta juvila nimewalok. Napigangaza kwaya iwe reggae ama rock. Mangoma nyingi nimejaza kwenye stock. Live wire means electric shock, ay. Traffic lights haziwezi kuni stop. Hata mapolisi wanna try to kukob. No. After my police, you wanna try to cook up. So we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know. Na majina yako mengi na si eti na force, eh. The name's Okello Max but you can call me boss, eh. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, eh. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, yeah.
More music on trendybeats.com.